na batunula ngazi abane bapfa mu wagazi Dorothy Jigenea
Owe wange laba bwenkusanze eyangambi azika muchalo Oli mundongo saboya lai lai Teweka nga sina ganyiga Olwalele bitala byaka green Sembera wano we to call it down
Kavya maziga, nobera no musajja nga buli chakola kunyiga. Kienero nsobola okuwa buli kye wetaaga. Kakubeere mukwano obwo obufumbo bw'embaga. Wonaaberanga, wenaaberanga ngeno nkulavinga, nga nkumixinga. Mbowola be nakabeera nabo wasinga. Engalo ziri ku trigger, nkukumanga shwaziga. Kuba mpulira nti n'abasajja mu kibuga abakuyiga. Ndagakwatako musuleko bomu nga superpower. Mulekenga atawa sina kindi okumulaawo. Call up the fireman, call up the fireman. Young overachiever with the body of a diva. Jankula kwa mukwano Adam kwa yalaga Eva. Na watali suka nzija kubera bed cover. Butuale mukava nkususumbule nga o. Dorothy kwe kwenesi go kubuli rabuli chintu. Kankula kwa mukwano nambi kwa yalaga chintu. When you say you love me I say that I love you too. Kwa galanga bwenda ya galanga sweet mupitu.
What? Ne wampisa bubine numwa. Ulukula bako chamuka.